Parliament ekiriza government okwewola ensimbi esoba mu buwumbi 7,000,000 okwogera enteekateeka y'okufukirira ekirime ky'emmwanyi wakati mu babaka okuva ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament okuwakanya ekiteeso kino nga bagamba nti gavumenti ekibasuddeko obusuuzi nga tebayinza kukyekenneenya bulungi. Okusaba kuno kuleeteddwa minisitule y'ensimbi Henry Musasizi ng'ategeezezza nti ensimbi zino bagenda kuzeeyambisa okugula ebyuma ebikozesa amaanyi g'enjuba okufukirira ebirime mu bitundu 247 nga gavumenti etunulidde ebifo ebirime emmwanyi ssaako n'abalimi abalina bufaamu obutonotono. Musasizi agamba nti singa abalimi bawagirwa okufukirira ebirime byabwe kino kigenda kwongera ku mutindo ssaako n'obungi obw'emmwanyi ezirimibwa, ekintu kyagambye nti kigenda kuleetawo enkulaakulana eyannamaddala. Ensimbi zino gavumenti egenda kuzeewula mu bank eya United Kingdom Export Finance ne Citibank era nga magoba agagenda okuggibwako ensimbi zino tegali ga waggulu.
At the household level, the intervention is expected to significantly improve incomes and households with the average one expected to realize at an annual revenue of about Uganda shillings 26 million. In terms of productivity, the average household is expected to produce approximately 2.1 tons of fair average quality coffee annually.
Ababaka ba Parliament wabula tebabadde basanyufu oluvannyuma olw'okukitegeera nti okusaba kwa gavumenti okwewola ensimbi zino kubadde kuyina okuyisibwa obutasukka ennaku z'omwezi nga 12 era oba si ekyo eggwanga lyakufiirwa ensimbi zino nga beebuuza lwaki gavumenti ebadde erina okulinda akaseera kano akasembayo. Minisita ow'ebyobulimi Frank Tumwebaze asaba ababaka okuwagira enteekateeka eno kubanga ensimbi zino zigenda eri abalimi abasinga okutawaanyizibwa enkyukakyuka mu mbeera z'obudde era nga bano gavumenti beetunulidde okujja mu bwavu.
Because the 10-20 acres are for smallholder farmers who are not able to borrow money from UDB or ACF to invest in massive irrigation systems. This is mainly to support the smallholder farmers that vote most of you and myself inclusive.
Musasizi wabula yeetondedde ababaka olw'okuleeta okusaba kuno ekikeerezi n'asuubiza nti singa awagirwa gye bujja wakukakasa nti ensimbi zonna gavumenti zeyagala okwewola zireetebwa mu Paalamenti mu budde olwo zisobole okwekenneenyezebwa.
Mr. Speaker, I am sorry for not concluding the processes in time because of the circumstances which were beyond my control, and I want to commit to this house that in future, save for the circumstances beyond my control, we will try as much as possible to bring loans in time.
Iyo nga tovodeyo akulira oludda olw'abula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi akakiddwa okusuula ekifo kya minisita ku ludda olw'abula gavumenti avunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu oluvannyuma lwa Paalamenti okutegeera okutegeeza nti eggwanga teririna minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino. Ssennyonyi wabadde ayanjulira Paalamenti olukalala olw'ababaka 30 abagenda okuweereza nga baminisita ku ludda oluvuganya gavumenti alonze omubaka wa Obonge County Caps Fungalo okuweereza nga minisita w'ekisikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Wabula kino Paalamenti ekigaanye n'alondebwa nga minisita ku ludda olw'abula gavumenti ow'obutebenkevu. Wabula Sipiika Jacob Obos asabye Ssennyonyi atangaze kwani minisita mu gavumenti avunaanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'agamba nti minisita gw'alonze alina okubaako omuntu gw'alondoola. Ssennyonyi mu kusooka ategeezezza nti oludda olw'abula gavumenti lutwala ensonga z'eddembe ly'obuntu ng'ekintu ekikulu nga y'ensonga lwaki baakirondera mu minisita wadde gavumenti teyina minisita avunaanyizibwa ku nsonga eno.
Is a human right?
The Honorable Caps Fungaro.
Whom is he shadowing this side?
He is shadowing issues to do with human rights. Honorable Speaker, the provision of the law is for us to have workable dockets that will hold government accountable.
Minisita w'ebyobulamu Christopher Omunsubula ajukizza Joel Ssennyonyi nti oludda oluvuganya baminisita abalondebwa ebifo byabwe birina okuba nga gyebiri eri mu gavumenti era n'amusaba okwetegereza amateeka.
Appoint a shadow cabinet from members of the opposition in parliament who shall have portfolios and functions that correspond to the portfolios and functions of cabinet ministers. So this presupposes that a shadow minister will be corresponding with a cabinet minister. Now if there is no cabinet minister for human rights, so who is he shadowing if you are opposition leader? So I think the leader of opposition should harmonize so that you respect the rules.
Speaker of Parliament Jacob Oboso Bosa tegeza nti ekifo kya minisita ow'oludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu baakusigala nga bakyekenneenya ekireetedde ssenyonyi okulonda Fungalo nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obutebenkevu.
The House has taken note, but with the reservation on human rights. Let that one be hanging, and you'll find that's the guidance I would give.
Thank you, Right Honourable Speaker. Let's sort it out very easy, so that we don't have an unnecessary back and forth. The pocket of security is where most of the human rights abuses get to be committed. So the Honourable Kaps Fungalo is our Shadow Minister for Security. Thank you.
The House